Hello, mhlekazi. Siyakwamukela eshukushukuma Urban Print. Asingakusiza ngantoni? Eh, uvela. Ngicela vele sene ngaba 9 in the morning. In the food. In the food. Oh, siyami Lord. Aza khawuleza anikeze odata ubradakhe. Umumela ngaphandle kokuthi. Ngicela ukuthi mfumane. No. Ubradakhe. Ngoba imishini uqedelela isitoko esiphanga ngani. Yebo ndimfonelile, ngicela As a cowlass of that for a bag. But as easily, each child. Siyakwamukela eshukushukuma Urban Print. Asingakusiza ngantoni? Eh, uvela. Ngicela vele sene ngaba 9 in the morning. In the food. In the food. Oh, siyami Lord. Aza khawuleza anikeze odata ubradakhe. Umumela ngaphandle kokuthi. Ngicela ukuthi mfumane. No. Radakhe. Ngoba imishini uqedelela isitoko esiphanga ngani. Yebo ndimfonelile, ngicela ukuthi mfumane. As a cowlass of that rack. But as busy in China.
Let's go.